It's a rather empty.
Good music.
Namnyamati Adi.
Nasda.
Nadu Desai.
Three Kings.
Suseka Production.
Ma 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 ma. Topping down.
Come on, sick your melody in your mind. Come on, my pansy. Chumba. Pekee unanipenda tu, unaifanya my dream come true. Pekee unanipenda tu, unanifanya my dream come in true.
Mepe tamko party people feel I'm kingpin. Shake your booty till a lila ting ting. Then tanena till a lila ting ting. Till a lila ting ting.
I'm sick of melody in your mind. Come on, my pansy, chumba.
Sorry for what I did. So how y'all up it? I'm a laugh when I'm in need. We did a step out. And if you just follow my lead, together we can proceed. That's big as a kid. Hakuna matata. Hey ma, jotu lebata tuvuke mipaka. Weekend, moja mombasa maka mutataka. Auto kachil tabata hakuna mashaka. Sitaki, upate tabu ndio kitu nataka. Nataka, ujisikie kama mrebu wa mwaka.
I sit in a house, umenipa sura ya hela. Najisikia uru free kama Mandela. Chaguo saisi kujitela. Confidence culture ndo hii bendera. Mwanamke una mipango, una mapenzi ya bando. Unafikiri kimaendeleo kwa kila jambo. So mi siwezi kuwa maziwa mgando. Nime not hii, shorty no pee. Mama la mama mamake king low key. Gajo makini ni star time hii. Una zile baby ujani posti IG. Baby bila Brazilian hair round hii. Baby umenitoa piche yangu FB. Nikiwa sina, nikiwa nacho comfortable. Nalala usingizi, silali macho comfortable. Hata kama singizi, unalala nacho comfortable. Maisha uigizi, ndo kitu ambacho comfortable. Joto smarta, joni smarta. Vile wanijari ya nisi na utata. Watoto unipe, watoto smarta. Menikamilisho, menbadi ili status.
Na kama muziki, umerudi nyumbani. Na kama mapenzi, chumba.
For me confidence.
One year, man. RIP, Cobra, man.